mutima gwange koma ho mubiri nagwo guko osusiza kumbonyabonya obulamu nabwo butwale ninsanja zokubaho nagwe njagala tondiko oyitiriza kunumya omutwe ondikubwongo nawe tabula ondoziza n'omusujja onemesesa byekola buli kyendowooza nkole atoba maliriza kwendiko kale oli muzibu gwatawanya obulamu bwange birungo kiye ebyo bikulimu ebinnemya okwebaka otulo n'olumunya bwonkukumuka gandogota nampita erinnya lyo sasira olale banno b'olunya jangu yanguwa olwawo nfuna obuzibu jangu yanguwa otwale na bine byasigalira zisobola kuba nabyo nagwe njagala tondiko jangu yangu weno otwale na bino bibino nisanja okuba nabyo nagwe njagala tondi wano
BMS Records.
Nebyekola nebigana nendowooza nawe kyokolera kyagayayega kusumbuwa nempapapapa kubuuzeeko gatesimukijjeeko olwo mu mutima gwange netandika okweraliikirira saagala nza kukwatako yadda kusemberera bebi kituufu wamalayo kyovoola bagambuba obulungi bwoze bwebunkozesa ogattako empisaazo nkubisa nefa atefiga awo wantuma kuwunga nyamba
yanguwa otwale na bine byasigalira sisobola kuba nabyo nagwe njagala tondiko jangu yangu weno otwale na bino bibino nisanja okuba nabyo nagwe njagala tondi wano
ebintu
nebyenkugamba bimpeddeko nasigaza kimukutunuulira tobanga wandoka nonnemya okufuna omulala buli gwe ndowooza okugambako maliriza temuvuddeko tekwempakayamba kakubako lumunkankuba kiki naye tewankola ŋamba tewankola mmanye kuba obulungi bwo tebuŋŋanya funa mirembe tera omukwano gwo guli mu bungi kubuno
jangu yanguwa